Nɔvi nyasela lɔlɔ̃tɔwo, miegale gbedoname xɔm tso mia nɔvi kple miaƒe subɔla Revena gbɔ. Ame yi le mɔ gbɔ ŋdia, gbedeasia gbɔgblɔm be follow his lead. Follow his lead. Dze yiƒe mɔfiamewo yome. Dze yiƒe mɔfiamawo yome. Ele be ne nye kristotɔa, nàdze Yesu yome. Elabe yeŋutɔ gblɔ bena ne ame aɖe be yeanye nye nusrɔ̃la, ne ko yeƒe atsi tso ga eye wòadze ye yome. Ne ame aɖe be yeanye nye nusrɔ̃la, ne ko yeƒe atsi tso ga eye wòadze yonyeme. Yesu yomenɔnɔ enye agbe ƒe kekeli menɔnɔ. Elabe xixa nye vivitsi. Ta Yesu nye xixa be kekeli. Ta ne nye be míexɔ Yesua, ele be míato yeƒe afɔŋutoƒe. Yeƒe mɔfiamewo míadze yome. Follow his lead. Ale yi ke wòkplɔ mea, woaɖo mahia megɔmese ge gba o. Ale yi ke Gbɔgbɔ Kɔkɔe be yeakplɔ woea, ɖo mi egba woame te gɔmese ge o. Eya ta wòdo dashi ko nye bena ne xɔ Yesu dzi sea, nàdze yeƒe mɔfiamewo yome. Biblia gblɔ be meganye nunyala le ɖokuiwò ŋkume. Mawu nya akaɖi wònye ne míaƒe afɔwo. Mawu ƒe nya akaɖi ye wònye ne míaƒe afɔwo. Praise the Lord. Follow his lead. Emɔ ɖewo dzi Gbɔgbɔ Kɔkɔe agblɔ ge be yeakplɔ wo toe. Aɖo Mawu nya agblɔ ge be yeakplɔ wo toea, mesɔsɔ ge ɖe dzi ne wɔ be amegbetɔ no. Mesɔsɔ ge ɖe dzi ne wò abe amegbetɔ no, gake mɔ ma yi tame Mawu le no. Emɔ ma yi tame Mawu le no be etsɔ me nava nyo no. Praise the Lord. Ne mi be mi akle mi afa ma unya gbanto ele Philippians 3. Philippians 3, 13. Egblo bena elabena Mawu enye ame si wɔ didi kple nuwɔwɔ sia le mía me le eƒe ŋudzedze la ŋuti. Miwɔ nuwo katã liʋiliʋĩ kple ɖikeke manumie. Amen. Mawua eyi míexɔ Yesu dzi sea, ekoe be gbɔgbɔ kɔ de mía me. Dzidzi aɖewo le Mawu si wòwɔna le mía me. Ta dzidzi Mawua wo yomenɔnɔ yenye follow his lead. Gbesia gbegbe le nye kristotɔ, ale be naɖo to Gbɔgbɔ Kɔkɔea be nya ka gblɔm wòle. Gbedeasi ke tso Mawu gbɔ le yibe nya me. Brɔda, Mawu subɔsubɔ mele easy o. Follow his lead. Mawu subɔsubɔ enugbegbe le ame ɖokui gbɔ wònye. Enugbegbe le ame ɖokui gbɔ complete ye wònye. Adze Gbɔgbɔ Kɔkɔea ƒe mɔfiamewo yome. Paul le bɔbɔ ne Filipitɔwo bena ɖe, Mawua ewɔna dzidzi aɖe le mía me. Ekɔ yiƒe lɔlɔ̃nuwɔwɔ ɖe de na mía me. be mia dze yome, be mia kplɔ ɖo. Ne etsɔ me nyui aɖe na su mia si. Gake zi geɖe la, Mawu ƒe dzidzime wòkɔ de mia me kpɔkplɔ ɖoa, enya dɔ eye vevitɔ hã mia me geɖewo miete ŋu de na dzesi. Amen. Bena ne miagawɔ naneke le liʋiliʋi lili me. Ne ame aɖe liʋiliʋi li mea, ama fia be naname mekɔkɔ ŋu nɛ o. Ne ame aɖe liʋiliʋi li mea, ama fia be fiawo be ne toa, nu yiawo be ne wɔa, eme mekɔ nɛ o ta yito liʋiliʋi li. Yite wo ɖi kem hã ɖo. Alabe nua me mekɔ nɛ o. Ta nɔvi nyasela, ne miexɔ Yesua, alebe miato yebe afɔ ŋutoƒewo, miaɖo to gbɔgbɔ kokoea. Mawu ƒe plan, Mawu ƒe tameɖoɖo le wɔgbeme, alebe miaɖo toe eye miazɔ ɖe eƒe mɔ dzi. Ne miekpo Korintoto ƒe agbalẽ evelia ta wiieve kpikpi asieke egblɔ nya ɖe. Egblɔ afi ma be eye wògblɔ nam bena nye amenuveve sɔgbɔ na wò elabena nye ŋusẽ zu blibo na wò le gbɔdzɔgbɔdzɔ me. Eya ta melɔ̃, mele lɔlɔ̃m wu bena maƒo adegbe le nye gbɔdzɔgbɔdzɔ ŋuti boŋ bena Kristo be ŋusẽ nenɔ dzinye. Amen. Gase ŋu ehlã ke. Eye wògblɔ nam bena nye amenuveve sɔgbɔ na wò elabena nye ŋusẽ zu blibo le gbɔdzɔgbɔdzɔ me. Eya ta mele lɔlɔ̃m wu bena maƒo adegbe le gbɔdzɔgbɔdzɔ ŋuti boŋ bena Kristo ƒe ŋusẽ nanɔ dzinye. Nɔvi nyasela lɔlɔ̃tɔ, ŋke woyɔna be gbɔdzɔgbɔdzɔ, ame ƒe lɔlɔ̃nuwɔwɔ, yɔna be gbɔdzɔgbɔdzɔ. Nyanye ŋutɔ alee wòle ne mea ye nye yi, yɔna be gbɔdzɔgbɔdzɔ. Alee megɔme se me ye nye yi, ye nye gbɔdzɔgbɔdzɔ. Dɔlela aɖe le Paul dzi yi ke ɖe fu ale gbegbe. Ebe ye do gbe ɖa tso dɔlele ma ŋu hegbetɔ be dɔlele ma na dzoe dzi gake Mawu melɔ̃. Evɔ mema yi be takuviwo, yi be vovoliwo, yi dɔyɔmamewoea. Gake ye yi ŋutɔ dɔlem, edo gbe ɖa hegbetɔ katã Mawu melɔ̃. Gake Paul be ye se gɔme ne Mawu. Paul be na ɖe nɔnɔme ma ye se gɔme ne Mawu. Elabe le ɣeyiɣi mome Mawu gblɔ be yiƒe amenuvevea esuna gbɔ nea wu. Yiƒe amenuvevea suna gbɔ ɖe dzi nea wu. Yita be ye le lɔlɔ̃m ɖe dzi be le gbɔdzɔgbɔdzɔ ƒe ɣeyiɣi mome yata ye lɔ̃ faa be yeanu me ne Mawu be ŋusẽ nanɔ ye dzi. Gɔmesese ke le nye ya si fia sista broda. Egbe miawo miamewo alea miawo minane kpɔmi le miaƒe dzidzi ŋua miawo miagbɔ nenema wòle be Mawu ne wui nye ma. Gake Mawu ƒe susua ele vovo na amegbetɔ ƒe susu. Mawu be mɔ ele vovo na amegbetɔ ƒe mɔ. Mawu ŋutɔ ko nye susu yi tae wò mɔ ma ɖem be nanɔ dzi tom. Nɔvi nyasela lɔlɔ̃tɔ, Mawu gomesese a edɔ blibo wonye. Mawu gomesese a edɔ blibo wonye. De ne dɔme ɖo ge ɖe mawu ŋu. Afi ate se mawu ƒe lɔlɔnuwɔwɔ gɔme. Ne wo wo takuvi dɔyɔ mama ɖe, wo vovo le dɔyɔ mama ɖe, wo wo ŋutɔe ma dze dɔ ne do gbe ɖa, wogblɔ nu be gbeɖegbeɖe dɔlele ma ne nu yi o. Susu yi te wòle dziwo ɖoa, leke ne wo gase gɔme. Gake Paul le se gɔme. Biblia be follow his lead. Wo dze yome. Egɔme sem o, megɔme sem o. Yi nye mawu. Yi nye susu yi te wòwɔ wo ɖo. Yi nye ɖoɖo yi wòwɔ ɖe ɔgbe ŋu. Eya ta megatsa le dzi mawu o. Mi dzidzɔ ɖi keke mawu. Eɖo to revu nakpɔ. Nye nɔmba nye 024-140-5533. Aƒetɔ akpe. Wo menu veve sugbɔ. Ne didi ɖe enya dzi. Be ame yiwo ke sia akpe. Ne ge ɖe wo me le Yesu Kristu mía ɖe la ƒe ŋkɔ me. Bye bye.